kurizisa mkuru nziza kuko byari ku munsi nk'uyu duhoberana ubwa mbere iyo mbitekereje bisa nk'aho byabaye ejo iminsi yo irahita ariko urukundo rwo rwaza guhita The memories, no name buka, our first kiss, na no name buka, our first date, the unconditional love, I thought we are.